JazzyMidunda.com. Ubuyu meni kaba napaliwa. Ay ma, yule mama mwenye nyumba mama, yule mama wa mama mama. Yule mama anapenda sana vitoto, yule mama anawaribu watoto. Yule mama anapenda sana vitoto, yule mama wa mama mama. Anafumwa kila siku hadharani, anabanana na vichochoroni. Ana nyumba ila kwake akai, kila siku wana vichochoroni. Wanampereka mpaka chuoni, wanampereka mpaka sokoni, wanampereka mpaka chuoni. Uyo 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 uyo. Na yule mama Ibra pale chini mpakanie, ndani ono toto wawili, siwa jamani wajiranie. Wanaongoza na mpaka choonie, anampereka mpaka sokonie. Nasi kama siya tuonie, wanapokeza na maskani. Uyo uyo uyo. Uyo 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 uyo. Tumetongozana jana tu, eti leo birthday yake. Simu za siku kununulia na luku, na tumimita namba yake. Saseme kama yuko sokoni, mana vimacho macho macho mfukoni. Saseme yuko sokoni, tumpeleke moto shimoni. Uyo uyo uyo. Uyo 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 uyo. Ubuyu meni kaba, leo na mwaga dharanie. Watu wana tabia mbaya, wanamzidi hata shetanie. Watu wana tabia mbaya, wanamzidi hata shetanie. Wote motonie, sija muona wapeponie. Wote motonie, sija muona wapeponie.
JazzyMidunda.com.